Esule yana mu musanvu. Serengeta otule mu nfuufu gwe omuwala wa Babuloni atamanyi musajja. Tula kutaka awatali ntebe ya bwakabaka gwe omuwala w'Abakaludaaya, kubanga tebakyakuyita ngannyanyali era mwekanasi. Ddira emmengo ose obutta, bikkula ku maaso, jjako ekirenge, bikkula ku kugulu oyite mu migga. Obwereere bwo bulibikkuka, weewaawo ensonyi zo zirirabika. Ndi wala n'eggwanga so sirikkiriza muntu yenna. Omununuzi waffe, Mukama ow'Eggye lye erinnya lye, Omutukuvu wa Isirayiri. Tuula ng'osirise, weegendere mu kizikiza gwe omuwala w'Abakaludaaya, kubanga tebakyakuyitanga mukyala wa Mbwakabaka. Nasunguwalira abantu bange, nafumisa obusika bwange, ne mbawaayo mu mukono gwo. Tewabasaasira n'akamu ku bakadde, obataddeko ekikoligo kyo kizito nnyo. N'oyogera nti n'abanga mukyala ennaku zonna. Ebyo n'otobisa ku mwoyo, so tewajjukira nkomerero yaabyo ya luvannyuma. Kale nno kaakano wulira kino, gwe aweereddwa eggya lye ery'okwesiima, atuula ng'osiita, ayogera mu mutima gwo nti, wendi, so tewali mulala wabula nze. Sirituulanga nnamwandu, so sirimanya kufiirwa baana. Naye bino byombiriri biri kujjira mangu, ku lunaku lumu, okufiirwa abaana ne bunnamwandu. Biri kujjako mu kigera kyabyo ekituukiridde, obulogo bwo ne waakubadde nga bungi butya, n'obusawo bwo ne waakubadde nga busukiridde obungi. Kubanga weesiga obubi bwo, wayogera nti siriika ndaba, amagezi go n'okumanya kwo bye bikukyamizza, n'oyogera mu mutima gwo nti wendi so tewali mulala wabula nze.
Obubi kye buliva bukujjako,
tolimanya mmambya yaabwo.
N'akataali kali kugwako, toliyinza kukaggyawo. N'okuzika kuli kujjako mangu ago kw'otomanyiridde. Yimirira nno n'obusawo bwo n'obulogo bwo obwayinga obungi obwakutengezanga okuva mu buto bwo. Obanga mpozzi oliyinza okugasa, obanga mpozzi oliyinza okusobola. Abateesa naawe abayinga obungi bakukooyezza, abalaguza eggulu, abalengera emmunyeenye, abalanga eby'emyezi bayimirire nno bakulokole mu ebyo ebiri kujjako. Laba, balibanga ebisusunku, omuliro gulibookya, tebalyewonya mu buyinza bw'omuliro. Tegulibalyanda lyakwota, newaakubadde ekyoto eky'okutuulako. Bwe bityo bwe biriba gy'oli ebyo ebyakutengezanga, abaagulananga naawe okuva mu buto bwo balibulubuuta buli muntu ku luuyi lwe ye, tewaliba waakukulokola.